Kama kuna deal in Joe, atupo kwa before, save tunaishi kwa goals. Pesa ilipo, here we go. Mimi napenda kwenda pesa ilipo. Mambo yako kafiji wene mwiko. Lugha ya pesa mwanzo kati mwisho. And that's the reason why mtani wananiita mandingo. Leta kazi yoyote na ingiza pesa. Alafu atuzu I ata mweki nyesha. Sisi wenzako tuko full baba, tuko full of pressure. Yetu zimo nobabia baba wananchekesha. Tafta cheddar. Kabla ya kwanza na mapenzi laza na cheddar. Kujelezea sana mimi spendi, that's better. Na usombe nipate pesa nyingi ntavo wakera.
Omesela wanangu majita. So kinyonge ukikaza zinajipa. Omesela wanangu majita. Ocha fyangu kumtani wananita. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi.
Hey yo, what's up? Hold on, kabla ya sala money that guap. Stakishika mo kabla ya kushika do. Shina nne saba, saka hizo pepa, don't have your roll. Nainta kama ndingo mtaita, nusu kukaza. Mixa maujanja, uhensa mgoja kwanza. Mpate vidusko, njipige msasa. Wana tumefunzwa na dosari, ndo mana tuna pesa mentari. Medula imejaza, mipango ya dolari. Atuishi kwa mazari, punzi ndo mtaji. Ato akikunja, mungu ndo mpaji. Mikazo ndo mradi, staki ufisadi. Sega ilali, nilipe ni sempe, zikisha itikali.
Ukuni lana mzee, bowling kana undugu na mbwana ise. Gambendo tunamezea nyama mzee. Chupi unaweza sema tuko sama. Wiki nzima nshapa mbana, fuck the karma. Nyonge mzigoni kinkuta mbatani kibosi. Cheni kibao ni kipita kwao, tazani jioni sifosi. Robes mbao, afe kipa, afe na beki. Na vikaba kusekiwa deals ni sign na cheki. Saka hizo money niweka mapeti.
Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi.
Nazi chuma jua ni dele na chemsho bongo. Swaga mbovu kodi zangu za miso misondo. Sino bishomu ni niko na usongo. Sifati mikumbo na fata michongo. It is what it is, na tafta cha kwangu sitaki makombo. Homu ni kuto alisema ga pesas na fata mikondo. Daily studio cooking, mambo ya bata mtano ni kuti. Busy mishe stupid, nalili ya mapenzi daily vibuti. Lingo the bill for booking, nyuma vumbi wauni nduki. Check is njia wavuki, kama sio money nani muti.
Wewe mina tukia kusovu, watunza misi.
Nini?
Mixa rakati za pimbi, kwetu hawa imbi, kwetu hawa vimbi. Paka leo kushinda njaa, badu kwetu ni ushindi. Keta ipo kingi, kama juu ya majieso. Litembele kumi kwenye anga na pepe hawa pinki. Dingi, two girls na ulinzi. Get a good money, mana kichwa ina vingi. Batman, wananita kina mandingo. Mtani wananita mandingo. Hika isi dingo, sikiza isi nyimbo. Let up the zazan, tembeze kindo. Mwana umetindo, that's right, I'ma get right with you. Zambi zao nazibeba kia Yesu Kristo.
Omasela wanangu majita. So kinyonge ukikaza zinajipa. Omasela wanangu majita. Ochafyangu kumtani wananita. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo.